ai ụbọchị mara mma, ịma na ụbọchị eke ga-eketa n'ife dị anyị mma. Maka na mgbe onye ga-agbata n'ego juru aka, afọ na mkpọ ga-azụ nnukwu afịa bara ụba. Nwanne m asị m ụbọchị mara mma, ịma na ụbọchị eke ga-eketa n'ife dị anyị mma. Maka na mgbe onye ga-agbata n'ego juru aka, afọ na mkpọ ga-azụ nnukwu afịa bara ụba. Aroma rama, aroma, 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 eh, aroma, eh. If I need your love, Lisa, look where go, bundle, guy, man, aroma. Aroma rama, aroma, ndoma, 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 if I may, eh, if I may, eh. Ebe la, ebe na, nyasi, if I'm a malova, guy, man, aroma.